Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kitavu ky'abakozi ki National Social Security Fund kiwadde ensalessale wa myezi ebiri gyokka eri bannannyini kampuni zonna abamaze ebbanga nga tebasasula bakozi baabwe ssente mu kitavu okukikolako mu bbanga eryo ng'era atakikole wakutwalibwa mu mbuga z'amateeka. Okusinziira ku tteeka lya NSSF, omukozi yenna alina okusasulira omukozesa yenna alina okusasulira omukozi we ebitundu 15 ku 10 buli mwezi. Nja kuzina ebitundu 5 ku 10 biva ku musaala gwe ogw'omukozi, ate ebitundu 10 ku 10 nja biva ku musaala gwa mukozesa. Nja zino zaakwetegekera abakozi abo eri obukadde bwabwe newakubadde abakozesa abamu oluusi balema okuteekayo ensimbi zino. Wala kitongole ki NSSF wekisinzire kitongoza enteekateeka etuumiddwa NSSF Amnesty Campaign nja muno ekitavu mwe kigenda okuyita okusobozesa abakozesa okutuukiriza obweyamu bwabwe oba okusasula ensimbi zino ezibadde zitateebwayo okutandika olunaku olwaliro okutuuka nga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'okutaano omwaka guno. Nja mu kino batunuulidde ensimbi eziwera ddala obuwumbi 30. Gerard Paul Kasato nga yamyuka ssenkulu w'ekitongole kya NSSF mu Uganda asinzidde mu lukungaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ku ofiisi zaabwe ku Workers House mu Kampala n'alaga ng'ekitavu bwe kyeyongedde okukula mu buweereza bwakyo. Era n'agamba nti guno si gwe mulundi ogusoose okwenyigira mu kampeyini eno nga basuubira nti omwaka yegunaggwerako basuubira okuba nga bafunyeemu obuwumbi obuwerera ddala 16.4.
Naye tukizudde nti abantu bangi abakozesa abantu tebateekayo ssente ezo oba tebaziteekayomu. So olunaku lwaleero tutongoza kampeyini eno ng'egenda kutandika olunaku lwaleero egenda kumala emyezi ebiri. Tusuubira nti abakozesa basukka mu 28 bajja ku taking advantage of the campaign. Tusuubira ba members abasukka 10 naye ng'era ku assessment tool eyo ayina okukkiriza nti agenda ku taking advantage of the amnesty campaign. Kigwe mulundi ogusoose okubeera ne kampeyini eno. Tusuubira nti mu bbanga ery'emyezi ebiri okutujja kufuna essente eziwerera ddala obuwumbi 3 billion era mu mwaka guno gwonna tusuubira okuŋŋaanya essente eziwerera ddala obuwumbi 16.4.
Kasato mu bufu bwe bumu alambise ebikwata ku kampeyini etongozeddwa yeeno wetunuulidde abakozi abaawandiisibwako n'abo abakozesa debatannaba kuwandiisa naddala mu kitavu ky'abakozi era n'alaga nti abanaalemerwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe bakuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka.
So the amnesty campaign will apply to 3 categories of employer. The first category are those who have arrears of contributions. The second category are those who we have audited and we've given them settlement deeds. Then the third category are those employers who are not even registered and they do not have their employees registered for NSSF. We are saying that if you take advantage of this grace period or the amnesty campaign we are giving, we will waive 100% of the penalty.